blessed DJ in the world.
Yeah. God bless. Sunny J.
Straight out to zpushup.com.
1 hour more. News on this. Yeah.
Staff Records Production.
DJ Mani Pusa kwa kanyama. Die kwan. Nibayanga kwe kucha. Die kwan. Kucha wama. Die kwan. Nibayanga kwe kucha. Die kwan. Kwa choti. Die kwan. Nibayanga kwe kucha. Die kwan. Kuchibolia. Die kwan. Nibayanga kwe kucha. Die kwan. Kwa misisi, ndiye kwani. Niba yanka kwe kuja, ndiye kwati. Kwa mabaji manazi. Kulia kumwe suku keto, nangu kuwame kuvipe. Team pontele omu pulesi. Hey, ubobufi. Kwa kulila mugeto. Nokpangi kila geto. So, team fuma mugeto. Kufu mnya geto mugeto. Amese, 95% bonsa watupanga wa mugeto. Kuko kumwe nkuma ya difingi. No wino wino, furu furu. Wati limbi lisikulu, yaba uso kulu. Come on, kuno kumwesu. Tukupela kwa PPC we. Umtendele kwa suni furu. Kuno kugeto. Nangu kuwame. Nangu tuchule. But sometimes na ifwe gulo mfwalaka. Cause if you don't say
Mwani funsa kwa kanyama.
Ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha. Ndiye kwati. Kucha wama. Ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha. Ndiye kwati. Kwa choti. Ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha. Ndiye kwati. Kuchibolia. Ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha, ndiye kwati. Kwa misisi, ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha, ndiye kwati. Kwa mabaji manazi. From the gate, nchipo vana mbomba. Nati, takambwene, kanshi, nambona. Alo sanje, ulishani, unoe kumwenu kugete. Nide nati ya, ekubondi. Then she was like, hey, she can't believe it. It's ungu mfumia, tachipala kona kuntu mfuma. Then my way was like, don't judge the book by its cover. Tuwadipusa naku, natuwa wapo same. The girl was wow.
Kwa nipusa kwa kanyama, ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha, ndiye kwati. Kucha wama, ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha, ndiye kwati. Kwa choti, ndiye kwani. Nibayanga kwe kucha, ndiye kwati.
Dream come true, gamba na mungika na mkomboni. One day tukashitika nebwe.
Ndiye kwati.
Na wangwe finishitafiri wino. Sunny J.
Straight out, zpushup.com.
Ndiye kwati. God bless.
DJ Muse Pandidano.